zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Feel the beat.
Penzi lake mieleka, ila leni penda na minka pendeka. Sema ngumi mkononi, analusha kota utasema nadeka. Kilichofanya nkamteka, nilikuwa msasa kwa bedi na mosha. Tuzoka nipa chumbani, kipengele bola cha kumpaga usha. Eti kadata kanasa kasema nataka nibaki na yeye. Ila vitasa napata nikimuuzi vipi ni muele. Penzi wangu komando, akapipe na tena kaba kwenye ko. Anatoni shinda na nipa sana do, no mana na shindwa kuenda kukote. Bounce ake, bounce. I love you bounce ake, bounce. Na kupenda bounce ake, bounce. I love you bounce ake.
Namba yake tisa, kajaza juu yani anakifua.
Anapiga mandondi,
anatembea kwa mabavu sana. Utazani, sio msichana.
Baby mama,
mi ananituma sokoni. Yanakwenda gym kuongeza body lake, yeye. Nikirudi napika,
squeeze majirani. Wananambia mini mumebwege.
Wanantukana, hawajui penzi lake mini melizoea. Twapendana na nitakwenda bara nae, yeah, yeah. Yapo na manguvu kama John Cena, kitandani na enjoy tena kwa sana. Ingawa penzi lake laki jeshi bouncer, ananipa vingi swezi mwacha bouncer. Kitandani makeke ni fundi bouncer, misamba sama soti mpaka na mieleka. Niende wapi tena, umefika safari yangu.
Ya habibi
mama habibi, umezama kwenye moyo wangu.
Utakuja uniue.
Najua wivu ndio mapenzi, ila punguza kidogo. Mwenzangu kitu kidogo tu, hasira kama mbogo.
Kama mbogo, mbogo.
Oh, oh.
Moja Moja Records.